Bakundwa bene data, twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mwatatana hirya no hino mu isi y'abazima, mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani. Bibaye isaa 9 n'iminota 28 uyu munsi, tariki ya 28 Nyakanga 2018. Muri kumwe n'umuhanuzi Magician Leo Ayinesha. Twongeye kubashimira mwebwe mwese rero mudukurikira 5 kuri 5. Twongeye kubifuriza wikendi nziza. Twongeye gushimira Uwiteka Imana Nyiringabo yuko murangije uku kwezi muri amahoro, muri bazima n'imiryango yanyu. Ariko kandi tunihanganisha bene data bari muri gakondo bakiranutsi bakomeje guhura n'ihoterwa ry'ubutegetsi bw'igitugu, ingoma ya Bega. Ndagira ngo mbahumurize n'imbabwire yuko Uwiteka Imana Nyiringabo amaze gukora igitangaza gikomeye. Icyo gitangaza nzakibatangariza mu cyumweru gitaha, mu gihe nk'iki, ku munsi nk'uyu. Kubera mbanzi neza yuko inkozi z'ibibi z'Abega ziba ziteze amatwi kugira ngo zibashe guhungabanya umutekano w'umurimo wa data nkora w'ubuhanuzi. So nayo mbabwire rero ngo Uwiteka Oredi amaze gukora igitangaza gikomeye cyane, kimwe mu bimenyetso bya nyuma bigiye gukuraho umwaka gara. Haleluya. Amajeshi jina lako litukuzwe. Nawe uko Uwiteka ari Imana yanjye, ntawe tumuburana. Ni umugabane nahaweho na data wo mu ijuru, na data wambyaye angirira neza anyita amajeshi. Ubwo rero ntawe tumuburana. Iri zina ndarikunda cyane, nubwo abadayimoni bashatse kurinyambura Uwiteka akenterivena. Ndashimira Uwiteka rero kuko imirimo ikomeye cyane kandi ihambaye. Bakundwa bene data, Imana igira neza kandi igica imanza zitabera. Twongeye kwishima rero, twongeye kuhimbaza kuko ari Imana nziza. Sha vema sasa tunafurahi zetu furahi mioyo ni mwetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sha rehema ni ubuntu, ubuntu bw'Uwiteka Imana Nyiringabo ntabwo buzarangira. Indatua mioyo ni mwetu. Haleluya. Vitenda vema shukuru Mungu, vitenda vema. Bakundwa bene data, tuboneho gusabira umugisha Uwiteka Imana Nyiringabo mwene data uri muri Canada. Uwiteka mugire neza kandi amwiteho kubera ko yamukoresheje ibikomeye. Bamwe mu bantu bakoze imirimo ikomeye mu rwego rw'ubuhanuzi arimo ari noted muri fayiri yanditse mu gitabo cy'urwibutso. Haleluya, 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 haleluya. Amajeshi jina lako litukuzwe milele na milele, litukuzwe Bwana wa majeshi, jina lako litukuzwe. Ya ari mu bantu bakomeye cyane bakoze imirimo ikomeye kandi itangaje, harimwe na Abigayili wo mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe yakoreshejwe imirimo itangaje ndetse ni nawe wa mbere. Uwiteka Imana Nyiringabo abaha umugisha kandi abagire neza kandi abiteho. Dukomeje rero kubashimira mwebwe mwese, tubashimira kubw'imirimo myiza Uwiteka Imana Nyiringabo akomeje kubakoresha. Gusa icyo nababwira ni uko umwami Yesu yaciye umugani aravuga ngo umuhinzi yahaye akazi abantu, uwaje saa 2 n'uwaje saa 4 n'uwaje saa 6 saa 8 saa 10 na saa 12 saa 11 bose bahembwe ibihembo bingana. Mukora umurimo w'Uwiteka Imana Nyiringabo rero mutiganda kandi mutinuba, kubera ko Uwiteka Imana Nyiringabo batoranyije gukora uwo murimo nyine. Kandi murabona umurimo aho ugeze, umurimo umaze kuba mugari, umaze kwagura, umaze gukura, kandi ijoro riragiye bugiye gucya kugira ngo dusoze mu isezerano ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ni igiciro kinshi, Imana ni ibanga ikomeye, Imana ni
umugisha uyindi agenda nago
bakundwa bene data twongeye kubasuza rero tubashimira Uwiteka Imana nyiringabo kugira ngo ukwezi kwa nyakanga mu gutangira mu kurangize neza mutangire Kanama August kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo akomeje kubabumbabumba no kubana namwe no kubitaho nandi mba mbabwira yuko Uwiteka Imana nyiringabo amaze gukora igitangaza gikomeye kimwe mu bitangaza bya nyuma hasigaye ibitangaza bingahe kimwe bibiri bitatu ya ni bitangaza bitatu kimwe cyarabaye cya kabiri nacyo cyamaze kuba hasigaye kimwe kugira ngo umwakagara akurwe ku ngoma ndabwiza ukuri yuko ubu tuvugana nibwo mvuye mu maherekwa naraye nkora ijoro ryose bakundwa bene data umurimo nkora ni umurimo ukomeye kandi uruhije kandi ugoye urupfu ruba ruri hejuru y'umuntu ariko nshimye Uwiteka Imana nyiringabo yuko ndinda kandi ntabwo mbyitotombera kuko no murimo nkunda no murimo nifuje ntazi neza kuri muri nge kumradi nigeze kwifuza ko Imana yahagurutse umuhanuzi mwisi y'abazima akaturokora nyuma yo kubona yuko amadini aturambiye yamaze kurambirwa abafarisayo n'imikorere yabo n'imivugire yabo yo kwiguzaho ubutunzi no gukorana n'imyuka y'ikinyoma ariko muri nge narizi ko ndi umuhanuzi ariko ntabwo natekerezaga yuko nawe umuhanuzi ku rwego rw'amahanga sinari nzi yuko umurimo w'ubuhanuzi ushobora kuntunga nkajya nirirwa maze kurangiza ishuri Uwiteka Imana yari yarangiranyemo nshaka kwigira nk'abandi ngo nshakisha akazi ariko mu by'ukuri Uwiteka Imana nyiringabo arabyanga agerageza kunyibutsa yuko yampamagariye kugira ngo mbashe kumukorera ariko umurimo rero wo kumukorera ntabwo numva guwo ari wo kuko twakoze nyine twumva gukora umurimo w'Imana no gushinga idini no kuba pastor so I didn't realize that the ministry of the prophetic ministry can stand alone no kugira ngo iyo ministry iba yakora umurimo yonyine murabizi bakundwa bene data yuko nyine abafarisayo ibintu byose babyigaruriye ubuhanuzi bugomba kuba mu rusengero umuhanuzi uri hejuru y'ibintu byose agomba gutegekwa n'abafarisayo nibo bagomba kumutunga yani such a things like that ibintu nyine by'ubukoroni bya spiritual monopoly monopolization spiritually bakoze ariko Uwiteka Imana nyine ngabo ntabwo agerya ruswa kandi byose arabizi kandi arabikurikirana so nshimye Uwiteka Imana nyine ngabo igitangaza ko gikoze hasigaye igitangaza kimwe gusa umwakagara akarunduka akava ku butegetsi ubuhanuzi bwavuze ko umwakagara zakurwa n'ubuhanuzi n'ikoranabuhanga indeed of course nibyo turimo dukora ubuhanuzi n'ikoranabuhanga nibyo dukoresha Imana rero ibifite inzira zayo nshimye Uwiteka ku munsi wa none yuko akoze imirimo ikomeye kandi itangaje kandi ihesheje icyubahiro Uwiteka Imana nyiringabo ahabwe icyubahiro kandi ashyirwe hejuru ndetse n'abamukunda bose uyu munsi wa none banezerwe kuri wa gatandatu no kuri iki cyumweru ndetse n'abaremerewe n'umwakagara n'ingoma y'abega banezerwe bishime kuko umwami Yuhi agiye kwima ingoma ubwami buratashye nuko njya nivugira abantu bakagira ngo ni mikino ubwami bw'imye ingoma umwakagara avuye ku ngoma kandi vuba byihuse dushimye Uwiteka Imana nyiringabo ko kubwo imirimo myiza akoze kandi ikomeye I hope by next week I will announce the miracle God has been performed kugira ngo mumenye ubuhanuzi aho bugeze twongeye kubashimira rero mwebwe mwese twiringira yuko mukomeza kudukurikira gatanu kuri gatanu twiringira yuko mukomeza kubaha Imana no kuyitinya no kuyubaha no kuyisenga no kuyikorera so may the Lord bless all abundantly Uwiteka Imana nyiringabo nyine abagirire neza kandi abiteho cyane cyane mwebwe mwateye inkunga umurimo Uwiteka Imana nyiringabo duhere kuri mushiki wacu uri mu gihugu cy'u Swisi tukaza kuri mushiki wacu uri mu gihugu cy'u Faransa tukaza kuri mwene data uri mu Faransa tukaza kuri bene data bari muri Canada uri mu Bwongereza uri Dakar muri Senegal mambo leo yamekuwa sawa tunamshukuru Mungu kwa sababu ametenda mambo makuu ametenda maajabu leo ndiye ametenda muujiza mkubwa unajua kwamba tulikuwa tukitegemea kwamba kutakuwa na mambo mawili ama matatu ambayo yamebaki kusudi Mungu apate kutenda miujiza hiyo mitatu. Baada ya kutenda miujiza hiyo, ndio tuone kwamba tunaingia katika nchi ya ahadi, homeland. Sasa tunashukuru Mungu kwa sababu orede ametenda hiyo maajabu, ametenda hiyo muujiza. So tunaweza kuimba tukisema kwamba mambo ni sawa sawa kwa sababu Mungu ametenda aliyo sawa. Mambo ni sawa sawa kwa sababu Mungu na yeye ni sawa sawa. Mambo ni sawa sawa, aliyowatendea wako sawa. Wanakuwa sawa kulingana na neno la Mungu. May the Lord be blessed himself. We praise him, we glorify his name in the almighty name.
Mambo sawa sawa.
Yaya kumunsi wejoro twari twiteguye ku itariki 27 ubwo tubona ubwira kabiri mu gihugu kibabura, ntabwo twabonye ngo byari bisanzwe, ariko umwaka ushize twarabubonye. Yangira ngo hari bwaba bwagaragaye kuri mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri Afrika, hano muri Afrika y'Iburasirazuba ntabwo twigeze tubona. Ntabwo twigeze tubona ubwo bwira kabiri. Maybe wenda abandi barabubonye, ariko nge ntabwo nabonye. I was expecting that we will see, nkuko ikigo cya NASA gishinzwe ikoranabuhanga cyari cyabyemeje cyabivuze, yuko bizagaragara muri Amerika no muri Afrika y'Iburasirazuba no mu Burasirazuba bwo hagati, ubwo turavuga Asia, ubwo turavuga Israel, Palestina, muri ibyo bihugu by'Abarabu. But in East African community banza ntabwo abayeho. Yesterday tuba twarabonye ku buryo ahana makuru n'itangazamakuru baba bari kubivuga, ibitangazamakuru bitandukanye. But we didn't I think it is not happened. Ntabwo byabayeho. Tekero bakundwa bene data, tubifurize weekend nziza, ubuturanezere, turishimye cyane kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ari ku ruhande rwacu. Ubuhanuzi buragenda busohora, birumvikana. Of course iyo ubuhanuzi busohoye nyine umuhanuzi aranezerwa. Dufite ibyishimo, turanezerewe cyane. Izi ndirimbo rero turimo ducuranga ziri kuri Radio Inyange, ntabwo ziri kuri Igreti, ziri kuri Radio Inyange. Wazikenera wese azisanga kuri Radio Inyange, inyangenews.com. wa scrolling hasi ukabona Radio Inyange. Izi ndirimbo rero niho ushobora kuzisanga. Tukaba dushimye Uwiteka Imana Nyiringabo ko akora imirimo ikomeye kandi itangaje. Reka icyubahiro kibike, kuko azatugirira neza kandi azadukorera imirimo ikomeye kandi itangaje. Ahabwa icyubahiro n'ishimwe.
Mambo sawa sawa.
Uwiteka ni mwiza, bakundwa bene data, bamwiringira ntabwo bazigera bakorwa n'isoni, kuko azabana nabo iteka ryose. Reka rero twinjye tubashimire mwebwe mwese ko mudukomeje kudukurikira gatanu kuri gatanu, kandi tumwizera kandi tukaba mwiringira. Bibaye isaha kumi azibura iminota 19 mu gihugu kiba Burundi, ku murwa mukuru Shushani, tariki ya 28 Nyakanga 2018, muri kumwe n'umuhanuzi Mugishiro Ainesha.
Kwako amani mioni, sina amani nafsi yangu nazimia sana, nina lia sana mioni, sina amani fedha ni nzuri sana ini, ila Yesu amani hakuna, fedha ni dhahabu nzuri sana, lakini bila Yesu amani hakuna.
Bakundwa bene data, twongera gushimira Uwiteka Imana Nyiringabo yuko akomeje gukora imirimo itangaje kandi ikomeye. Reka tumushimire kandi tumunezerwe. Ndabizi neza ko mudukurikira gatanu kuri gatanu, cyane cyane mwebwe mwese nyine mwahungiye mu mpande enye z'isi y'abazima. Ndabizi neza yuko abantu badatuje, abantu barababaye, abantu bafite agahinda. Uku niko indirimbo mashyiriyeho, ni indirimbo ivuga ngo River of Babylon. Turi ku migezi y'i Babiloni, twamanitse inanga, tumanika ingoma, tumanika ibikoresho byo guhimbaza Uwiteka Imana Nyiringabo, turiheba twicara ku migezi turarira turirira Uwiteka Imana Nyiringabo ngo acimanza zitabera dukira muri gakondo y'abakiranutsi. But very soon, very sure, we will be in our homeland. Hallelujah. Reka raka karimba nako mugatega amatwi izi ndirimbo zose kuri radio Inyange, mushobora kuzisangaho ya mushobora kugubwa neza muri weekend muzumva ya Uwiteka Imana Nyiringabo abaho umugisha kandi abagire neza kandi abiteho.
Eti Embazayan Babylon sat down, we wept in Bazan. Sweet activity from us, song. How shall we see? That's also song.
Ni gute twaririmbira Uwiteka Imana Nyiringabo turi mu mahanga, ni gute twaririmbira Uwiteka Imana Nyiringabo twamunezererwa, duhozwa ku ngoyi y'abega, duhozwa urutoto ruduhoraho, urupfu ruturi hejuru. Ni gute twanezererwa Uwiteka Imana Nyiringabo? Ntabwo bishoboka. Uwiteka Imana Nyiringabo, uducyure muri gakondo y'abakiranutsi, tugiye kugutambira, tugiye kugutambira ibitambo kandi tugiye kugukorera. Turabizi neza ko ari umugambi mwiza ufite, kandi bitinde bishyire kera ibyo bigiye gusohorwa vuba cyane, bigiye kubaho vuba cyane, kugira ngo uheshe icyubahiro kandi bigaragaze nk'Uwiteka Imana Nyiringabo.
Babylon sat down, he wept, remember Zion. Babylon sat down, wept, Zion.
Bakundwa benda za twenge kubasuza muri bumwe seri bwo guhanuza imwe burakora umurimo wabwo mwaka garagiye gukurwa ku ngoma. Ibyo barimo bibwira basetse imikara, basinyana amasezerano n'Ubushinwa, basinyana amasezerano n'Ubuhinde. Turatekereza ko ntacyo bizabamarira, gusa ntibazabura kugenda badusigiye amadeni y'umurengera, amamiliyari n'amamiliyaridi. Usibye ko nta naho bazayajyana, naho ayo basahuye yose tuzafata, uko amakonte arimo ku isi yose turahazi. Tukaba twiringiye neza rero yuko bari akataribwa, kandi tuzi neza yuko Uwiteka Imana Nyiringabo agiye guca, yamaze guca imanza zitabera. Dufite ibyiringiro bitadukoza isoni, tuzi neza yuko ibyo Uwiteka yavuze no kubikora atazabura kubikora. Bakundwa bene data, reka tubifurize ukwezi kwiza n'umwaka mwiza, uku kwezi tugiye gutangira kwa Kanama kuzatangira mu minsi ibiri itatu iri imbere, iminsi ibiri itatu yo kurangiza uku kwezi kwa Nyakanga. Ya urugamba rwo rwaratangiye, murabizi neza yuko nyine Major Sankara amaze gutangaza intambara, agatsiko gahagarika umutima ku buryo bukomeye cyane, habaho kubanyeganyeza. Ubu rero gahunda zirakomeje, abantu barimo baripanga, watu wanagipanga pole pole, wanagipanga kiroho safi. Ahasigaye agatsiko k'ikinyoma, agatsiko k'abicanyi kabasha gukurwa ku ngoma. Turanezerewe rero by'ubuhanuzi urimo buvuga, ari umwe urihuta cyane, ubuhanuzi burihuta cyane. So speed kuruta uko abantu babitekereza. narababwiye ngo umuntu wumva ari umugabo akaba ashobora gukora iby'ubuhanuzi bitavuze nagenda arwane n'umwakagara atabiherewe uburenganzira n'ubuhanuzi areba icyo umwakagara mukorera. Umwakagara azabarasa abamerere nabi cyane, ariko nimugenda mukurikiye ubuhanuzi I can assure you 100% sure you will be safe and you will be successful. Muzatsinda kandi muzanesha. Uzeho hanuzi arakuvuze. Oh my Lord, my Jesus, thank you Jehovah. Imana y'umuhanuzi rero Eliya niyo mana y'umuhanuzi mugishira uyu munsi wa none. Uko Uwiteka Imana nyirengabo ampaye umwuka wa Eliya, ampa umwuka wa Elisa, ampa umwuka wa Mose, iyo myuka itatu y'abahanuzi batatu ndayifite, ampa umwuka wa Yesu Kristo, ampa umwuka wa Paulo intumwa. So ndashima Uwiteka Imana nyirengabo ko yabinkoreye kangira icyizere, akaba yarangira icyizere mu isi y'abazima. Ya ndabizi neza kwiteka Imana ari cyo yandemeye, niyo mpamvu umurimo ngukora nkukunze. Intambara n'ibyago n'amakuba mpura nabyo simbyiteho, ahubwo nkabyiginwaringa. Then I got the strength to go ahead, to move forward. Akomeza kwikora umurimo wa Data nkuko yangira icyizere akawunshinga. Bakundwa bene Data, n'abantu bake cyane muri isi y'abazima bagira icyizere n'Uwiteka Imana nyiringa bakabaha umurimo nk'uyu yampaye. Abantu bankurikira mu isi y'abazima ni abantu benshi cyane, abantu benshi cyane, ibihumbi hafi 10 ku munsi, ni abantu benshi cyane. Umuntu waba ufite abantu nk'abo sinzi uwo ari we, mwabonye ko nabashyiriyeho nakoze addition ya visitors y'abantu basura ikinyamakuru ku mwaka, ukurikirwa na 2,000,000 ku mwaka, ntimugire ngo ni ikintu cyoroshye. Kandi umwaka nta nubwo urarangira, ni ukuvuga ngo turi almost kwinjira mu myaka muri 3,000,000. Ubu turi mu kwa 7, igice cy'umwaka turakirangiye, tutangiye igice cya 2. Ni ukuvuga ngo dushobora kugira muri 4,000,000, ukurikirwa na 4,000,000 rero maximum 4,000,000 zikurikira umuntu nkanjye. Ni ukuri Uwiteka ahabwa icyubahiro kandi ashyirwa hejuru, ndabyishimira. Ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni neema ya Bwana, ni ubuntu bukomeye cyane. Ubamye bati byanze bikunze muzikubita hasi mwubame, musenga Imana y'umuhanuzi mugishira Inesha, muzemera ko mfite Imana byanze bikunze kuko ntawe tuyiburana. Imana Uwiteka gusa niwe Mana, kinimba kiri aho ngaho. Uwiteka gusa niwe Mana, Uwiteka gusa niwe Mana, wakundwa bene Data. Yabaye isaha 10:08, reka mbasezereho ndebe ko nanywa ka cyayi, ntabwo ndafata icyayi. Ubwo sapa yo ranch time, ubwo ni ukuyifata nijoro, sapa ntayibaho. Ibintu by'ubuhanuzi ni hatari, umurimo ni danger. Nimba se ngiye gufata icyayi saa 10, ubwo noneho ranch na sapa ndabifata ryari? Nijoro naraye mfashe sapa saa 10 ziburaho iminota 15. bye mugire ibihe byiza mwari kumwe n'umuntu z'amagishiro Aynesha bye.